fedha zilizele siwawili. Ni kweli wanipa kama jonjo, na penzi la komoto, usijo kanumiza kwa roho, na penzi bakiliwe kandoto. Anything you need, anything you want, tell me anytime, I give it to you. Anything you need, anything you want, tell me anytime, I give it to you. Anything you need, anything you want, tell me anytime, I give it to you. Baba na mama mi, na kwa mapenzi ni mdogo mdogo basi tujamini mami tutofika salama mi. Wajana wenye wivu wapige makele, na si basi tufurahi tupige mavige. Oh baby, na kupenda mama, oh mama. Naomba niruhusu nikupeleke nyumbani ukaone ta baba na mama mi. Na kwa mapenzi ni mdogo mdogo basi tujamini mami tutofika salama mi. Wajana wenye wivu wapige makele, na si basi tufurahi tupige mavige. Oh baby, nakupenda mama, oh mama.